Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi ono te kaumātahi. Exercise 61. Hei mahi whakarongo, tuhituhi hoki.
Listen to the words of this song and then transcribe it. Tuhia ngā kupu o te waiata nei.
E uhu, e uhu, moeroa mā. Kua whiti, ke te rā. Maranga, maranga mangere mā. Kua whitu, kua whitu karaka ke te wā. Morena e mere moeroa mangere, kua pau ke te parakuhi. Kua pau ke te parakuhi.